najimsafi.com.
Nasta.
Tuwe wote, wewe na mi. Basi bila wewe, tamu hainogi. My baby, ongeza moto. Manjonjo mavitu yako, umesha nroga. Najiona, navyo zama zama, ndona koma. Haya mapenzi bwana. Oh sweetie, ukiniacha utanikomo. Nimeingia mazima na sasa nishapo. Oh mpenzi, ukiniacha utanikomo. Nimeingia mazima na sasa
nakufagilia. Baby,
another love song nijue cha ukweli vile kitu wiko date me. Mekua nikitwa kukuchambua vibes zako zenyewe pia ni mystery.
I swear you a mystery girl.
Out of everybody kwanin kona nini, tell me why you had to pick me. It's like I was stuck in the past kani safirisha vyema toka mystery. You miss me when it shown that could round up quick. Ilikuwa noma back then when I was down that ditch. Taught me the true meaning ya kukwamilia na yokani yako siachilie if you found that miss. Bari lina joto kwa misuli. Nasi ati kwa mangwariti, ijoto nkia bamburi. Kamwe sita kusaliti, we mtoto sini mzuri. Twende mbaka eternity in my photo tricky toolies. Yeah. Sandy beaches sipping on that maji ya madafu.
Maji ya madafu.
Wacha ni kupeleke marima hapana watu. Cause baby, ukinyacha utani komo. Hapa nimefika bila wesi wezi tobo. My baby, nikikosa unanikosoa. Na kaime kunaisi usifiche. Izi ndo momeza tutaki zikupite kumbende.
Baby,
pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.